Kaluminati.
Black Beast, baby. Yeah.
Cheki, wanaoshindwa kushindana ndio ushikana mashati na itikadi sio fanana na kijana usiye na haki, itifaki sio na maana, lawama iliyo kwa nafsi na dharau kwa sababu na pishana na wanafiki. Uhuru wa kuwaza kwenye dundo la blaki, funzo hawataki gumzo kwenye tungo za mshashi, bado tupo kwenye mnuso kama tumbo la mlafi, yowambie bado tupo washikaji.
Viwa situmi madawa ya kulevya kama dawa za kumeza, kwa maana naijua kanuni ya kazi na dawa na kureza, na power za muweza, kazi na sala ndio naweza mikufanya sikia wasina muda mzawa kupoteza. Nina kiburi kinoma tangu nipo skuli na soma, ghetto ambassador na pafu bado ziko vizuri na choma, masanturi ya ngoma vizuri unaona ni guri, ndo maana na tuliza noma, tuliza noma, tuliza noma.
Hii ndio bongo yani TZ, wala siyo kongo, nipe mchongo sasa hivi shafuta tongo tongo, rango longo mambo fiongo zama mtaa wa kongo, tomasa waleti yako ukamate makago, mgoshi wakae yani jibwanga ya towni, tungo zimeshimama kama vile meona gauni, moja bili tatu nne tano mpaka kumi, inama kama unataka cha uvunguni.
Mkombozi mwenyezi ambaye ananipa pumzi,
bado tupo kwenye mnuso kama tumbo la mlaki,
I'm taking this music to another level,
kwa maana naijua kanuni ya kazi na dawa na kueza.
Dirty weaponry, kalamu ya risasi,
tumbo zimeshimama kama vile meona gauni,
ndo mimi yule yule baba la baba.
Yeah, sura baya kufa sifi, Dr. Remy, watemi wananiogopa pindi ninapofoka tenzi, la fupi propo naweza sema mzee anatoka zenji, speed yangu ni zaidi anapochomoka hemi, leo nitatoka empty, cheki manyoka envy, chuma ulete wasifai hata kuomba change, mzungu wa unga nimevunga guba ya uajemi, amwezi rap kaini kando zee mnaua bendi.
Unapokuja nyuma uju nabidi kujipanga kiba fungu, kama nyegere nebuka na kaza kitauzu, yani paka mbele mabelele nimefuzu, niko fresh kana tokea msoma jiri kuhuza kwangu ndo inasoma, sababu kinchunguza sina mshipa noma, na choma zaidi mkuki kama chimbo basi niko chimbo la muki, vina chomo adipusha na toka nduki atustuki, ata tukisikia mdio wa bunduki.
Cause I got the power.
Ya ndo mimi yule yule baba la baba, nangarisha veska upara mapanga la shaba, nabakia kuwa imara kile dara na kava, songa na beat mkabi shwane nata na raba, mudumu wapi wana izo ganja na bapu, ukikosa mcheki amani ama tuanga kukapu, na vetuwa ramani swezi acho kwa chapa, bolo young black beach baby biti kachapa.
Kombazi mwenyezi ambaye ananipa pumzi,
bado tupo kwenye mnuso kama tumbo la mlafi,
I'm taking this music to another level,
kwa maana na jua kanuni ya kazi na dawa na kueza.
Dirty weaponry, kalamu ya risasi,
tungo zimeshimama kama vile meona gauni,
ndo mimi yule yule baba la baba.
Napita kwenye midundwa ni mpaka napitiliza, pika yasopikika, njia zisopikika wanauliza, is this black magic na yogawa? Me and the magnificent seven, we got the power. Haki pitia itifaki karatasi, dirty weaponry, kalamu ya risasi, ya muasi kwa kwasi duasi ya black beat, hope uko nasi as we blasting this rap hit. Move mathematically, koko kotelezi, surfing these beaches ka koko wewezi, na wagonga reactope kitonga hutelezi, hii ndonga inabonga from ukonga
Mkombozi mwenyezi yamba inanipa pumzi, tangu kuzaliwa na kisha kanipa juzi, bakala na chana kumbelef na mapana, oneye vijiba wana baki tuko chama man, hawamini kile mbacho na tukiona, ona na nambia maov na still tunayoyoma, siwepo vipi huku game na nitaji, hawajui mitaa edition vika taji.
Nime wa inspire, me expire, kabla sija retire, naimba kwaya, nazingua kaya, wana izaya, jombi roundi hii na leta fire, beba mabegi rudi nyumbani usione haya, I'm taking this music to another level, sahima rap mtanio na ka devo, maru one fella hii numbo mze, you already know who taught you blaze, tabia mbaya kantangaze, snitch tabia yako itawaze, tabia mbaya kantangaze, snitch tabia yako itawaze, ha, itawaze.
But we bring more fire, more fire,
Reginald,
more fire, more fire, more fire.